جيل بايدن وحاس كمشرح مدحوين ما يحسب الديمقراطية جو بايدن أي فصح وحايك كما قلت هاي الشغل معلن ما سيقعن وقيسته أولوها نكيدا ميس بايدن وحي أدو لسعطان ورش مقالة واشنطن ما دام نكيدا وصدن إلي حسنة وكتر سنة أقل كالسنة كمريكا يسديد سنة أو مدحوين كحوغان وها باراك أوباما وليها في وعيدة كارولين برسوتي يا وحا ينوسو قدبني ساحة قيقوين أدو حيسا بدن أو كسابسن قفك أي تهجيل بايدن عشي برايم أدن أيار نوحيسا
تاني وجيل بايدن مال محن
And that's exactly what my husband Joe is going to do.
Waxay qabanaysaa isoo baxyada ololaha doorasho ee ninkeeda ee xagga computerka. Midkan waa koox Latinos ah. Maalin koor. Waa macadka bulshada. Madal u dhaw qalbigeeda.
I'm Jill Biden and I'm honored to be a community college professor.
Waxaan ahay Jill Biden. Waxaan sharaf ii ah in aan noqdo bara jaamacadeed
Jill Biden waxay noqotay marwada labaad ee u horeysay abid ee qabata shaqo lacag lagu bixiyo oo banaanka ka ah aqalka cad iyadoo ninkeedu ahaa madaxweyne ku xigeen
Many of my students don't know that I have two jobs
Qaar badan oo kamid ardaydeedu ma oga in aan heesto laba shaqo
Markii ay bilowday kulliyadeeda ayaa waxa ay u sheegtay sheekada ardayad arad ku soo gashay fasalkeeda iyadoo dhahaysa
Dr. B I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother.
Dr. Biden, waxaan kugu arkay xalay telefishinka adiga iyo Michelle Obama. Anigana waxaan wacay hooyaday oo waxaan ku iri hooyo, hooyo, taasi waa macallimadeeda Ingiriiska. Hooyadeena waxay ugu tiri, taasi ma aha macallinkaagi ee waa marwada labaad.
Hadii Joe Biden la doorto Jill Biden waxay noqon doontaa haweeneedii u horeysay ee xaas madaxweyne ah ee haysata shahaadada ugu sarreysa ee jaamacadeed ee doctorate-ka ama PhD-da. Betty Boyd Caroli waxay qortay buug la yiraahdo Marwooyinka koowaad.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system the way I But not everybody agrees, you know, many people would like a first lady who keeps her mouth shut.
Waxaan filayaa inay aad ugu firfircoon tahay oo ay soo jeedinayso dib u habeyn gaar ah oo lagu sameeyo nidaamka waxbarashada. Laakiin qof kastaa ma ogola. Waad ogtahay, dad badan ayaa jeclaan lahaa marwada koowaad oo afkeeda xirata oo lagu arko oo kaliya dharka ugu wanaagsan. Aniga iskuulkaas kuma jiro. Runtii waxaan u maleynayaa inay tahay madal awood badan. Nolol wadaagisteedii Joe Biden waxay ku bilaabatay mid adag. Furriin ayay ku socotay. Wuu murugaysnaa. Korinta laba wiil oo yaryar oo kali ku ahaa kadib markii xaaskiisa iyo ilmihiisa yar ay ku dhinteen shil gaari. Jill iyo Joe way isguursadeen. Kadib markii Joe uu shan jeer weydiiyay inay isguursadaan.
And the fifth time, I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride has gotten hold of me. It's the last time I'm going to ask you. I said, you don't have to tell me...
Markii shanaadna waxaan ugu dambayntii ku iri Jill, hankeyga Irishka ah ayaa iga qabtay. Tani waa markii u dambaysay aan ku weydiinayo, waxaan ku iri, ma aha inaad ii sheegtid goorta aad igursan doonto, ee kaliya hadii aad igursan doonto. Waxay tiri, haa.
Afar sana kadibna Jill waxay dhashay gabar. Masiiba ayaa mar labaad ku dhacday sanadkii 2015ka maadaama wiilka Joe Biden ee Bo uu u dhintay kansarka maskaxda ku dhaca
This is personal for me and for my husband Joe
Tani aniga ayay shaqsi ii tahay iyo seegeyga Joe
Sida darteed Jill Biden waxay intaa ku dartay in dadaalada kansarka uu ku jiro liiskeeda sababaha
Not only did he lose his fear of public speaking
Bishii June sanadkan ayaa Jill waxa ay qortay buugga caruurta oo ay ka qortay ninkeeda sanadihii ugu horeeyay tartankiisa iyo adkaysigiisa kadib markii lagu maadeystay shigshigiisa
Aad bay u maastay Ashi Ibrahim Aden oo warbixintaasi soo jeedinaysay